Like a one night thing, sasa it's a one week thing. I feel it a kuwa forever, yeah. It's not a lie, you got a sweet punani, yeah. So soft and sweet in a way. Akia mungu siku wachi we nani. Ungeza mate we wet in a way. And I can't wait, baby I'm coming home. Tengeza kitanda. And I can't wait, baby I'm coming home. Tengeza kitanda. And I miss hizo majegi zako sasaba. And I miss hizo malipsi zako uki umakasava. Hello, hello, hello. Nimejipanga na miti, nitakuchongea sweetie. I'm the bad man, akuku dangerous unajuaga hii. Paka mafuta kulimi, paka kunipo. Ata kamina umutazo ya kistivo simple, yeah.
Inauma, but itabidu zoe.
Sasa niko home, najua una miss nini. Ondoa godoro kwa mbao, weka ardhini. Paka mafuta kwa nipo, paka kwa ulimi. Leo hii na kufikisha Vietnam, usicheze na mimi. Hapo nyuma umebeba tablet, katikati sim ndogo. Nasikia sana rumor has it, mamba amefuga modo. Usiku mzima non stop, na bado umetia fora. Nahisi kama mimi Sodom, alafu wewe ndo Gomora.